Kalata yolembela Aheberi. Aheberi 1.
Kalelija panthawi zosiyana siyana, mwanjira zosiyana siyana, Mulungu adala nkhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano walankhula nafe kudzera mwa mwana wake. Ndi mwa iyeyu Mulungu adalenga zolengedwa zonse, namwika kuti alandire zinthu zonse ngati cholowa chake. Iye ndiye kuwala kuonetsa ulemerero wa Mulungu, ndipo ndiye chithunzi chenicheni chosonyeza khalidwe la Mulungu. Iyeyu amachilikiza zonse ndi mawu ake amphamvu. Atayeretsa mtundu wa anthu pakuwachotsa machimo, adakhala kumwamba kudzanja la manja la Mulungu wa ulemerero. Mwana wa Mulunguyo ngoposa angelo, monga momwe dzina limene Mulungu adampatsa limaposera dzina la angelo. Nchifukwa chake nkale lonse Mulungu sadauzepo mngelo aliyense kuti,
"Iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala."
Mulungu sadakambepo za mngelo aliyense kuti,
"Ine ndidzakhala bambo wake, iye adzakhala mwana wanga."
Koma pamene ankatuma mwana wake wachisamba pansi pano, Mulungu adati,
"Angelo onse a Mulungu azimpembedza."
Ndipo za angelo Mulungu adati,
"Mulungu amasandutsa angelo wake mphepo, atumiki ake amawasandutsa malawi a moto."
Koma za mwana wake adati,
"Inu Mulungu mpando wanu wachifumu udzakhala mpaka muyaya. Chilungamo ndicho chili ngati ndodo yachifumu mu ulamuliro wanu. Mudakonda chilungamo mkudana ndi zosalungama. Nchifukwa chake ine Mulungu wanu ndakukwezani mkukudzozani ndi mafuta osonyeza chimwemwe kupambana anzalu ena onse."
Adati inso,
"Inu Ambuye ndinu amene mudalenga dziko lapansi pachiyambi pomwe. Zakumwambaku ndi ntchito ya manja anu. Zimenezi zidzatha, koma inu ndinu achikhalire. Zonsezi zidzafuifa ngati chovala. Mudzazipindapinda ngati mwinjiro, ndipo zidzasinthika ngati chovala. Koma inu ndinu osasinthika, zaka zanu sizidzatha konse."
Nkale lonse Mulungu sadauzepo mngelo aliyense kuti,
"Khala kudzanja langa lamanja mpaka ndisanduse adani ako kuti akhale ngati chopondapo mapazi ako."
Nanga angelo, kodi suja iwo ndi mizimu yotumikira chabe, imene Mulungu amaituma chifukwa cha anthu odzalandira chipulumutso?
Aheberi 2.
Mchifukwa chake tsono, zimene tidamva tizisamala kwambiri, kuopa kuti pang'ono ndi pang'ono tingataye. Mawu amene Mulungu adalankhula kudzera mwa angelo anali okhazikika ndithu, kotero kuti aliyense amene sadawamvere kapena amene adawanyoza adalangidwa monga momwe kudamuyenerera. Nanga ife tingapulumuke bwanji tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotere? Ambuye ndi wamene adalankhula poyamba za chipulumutsochi. Kenaka amene adamva mawu awowo adatitsimikizira kuti ndiwoona. Mulungu yemwe ankachitira umboni pakuchita zizindikiro, zinthu zozizwitsa ndi ntchito za mphamvu za mitundu mitundu, ndi pakuwagawira mphatso za Mzimu Woyera monga momwe iye ankafunira. Tikamanena za dziko limene lili mkudza, si angelo amene Mulungu adawapatsa ulamuliro pa dzikolo, koma pena pake wina adanenetsa mmalembo kuti,
"Kodi munthu nchiani kuti muzimkumbukira, mwana wa munthu nchiani kuti muzimsamala? Kanthawi pang'ono mudamsandutsa wochepera kwa angelo, mudampatsa ulemerero ndi ulemu wachifumu, ndipo mudampatsa ulamuliro pa zinthu zonse."
Tsono ngati Mulungu adapatsa munthu ulamuliro pa zinthu zonse, palibe kanthu kamene sikali mulamuliro wake. Komabe mmene zinthu zili tsopano, sitikuona kuti zonse zakhaladi mulamuliro wakewo. Komatu tikuona kuti Yesu, amene pakanthawi pang'ono adasanduka wochepera kwa angelo, adalandira mphoto ya ulemerero ndi ulemu chifukwa adamva zowawa za imfa. Zidatero chifukwa mwa kukoma mtima kwake Mulungu adafuna kuti afere anthu onse. Paja Mulungu amene ndi mlengi wa zonse, ndipo zonse zimalinga kwa iye, adafuna kufikitsa ana ake ambiri ku ulemerero. Tsono kudamuyenera kuti mwanjira ya zowawa amsandutse Yesu mtsogoleri wangwiro wowatsogolera ku chipulumutso, amene amayeretsa anthuwo, ndiponso anthu amene amayeretsedwawo, onse Tate wawo ndi mmodzi. Nchifukwa chake, Yesu sachita manyazi kuwatchula abale ake, ponena mawu akuti,
Ndidzasimbira abale anga za dzina lanu. Ndidzakutamandani pa msonkhano wa anthu anu.
Amanenanso kuti,
Ndidzakhulupirira Mulungu.
Penanso amanena kuti,
Ine ndili pano pamodzi ndi ana amene Mulungu anandipatsa.
Tsono popeza kuti anawo ndi anthu okhala ndi magazi ndi mnofu, Yesu yemwe adasanduka munthu wonga iwowo. Adachita zimenezi kuti ndi imfa yake awononge Satana amene anali ndi mphamvu yodzetsa imfa. Pakutero adafunanso kuti awamasule amene pamoyo wawo wonse anali ngati akapolo chifukwa choopa imfa. Paja nchodziwikiratu kuti sadatekeseke ndi angelo ayi koma ndi zidzukulu za Abrahamu. Nchifukwa chake adayenera kusanduka wofanana ndi abale ake pazonse, kuti akhale mkulu wa ansembe onse wachifundo ndi wokhulupirika potumikira Mulungu, ndipo kuti pakutero achotse machimo a anthu. Tsono popeza kuti iye yemwe adazunzikapo ndi kuyesedwapo, ndiye kuti angathe kuwathandiza anthu amene amayesedwa.
Aheberi 3.
Abale, ndino oyera ake a Mulungu. Inuyo adakuitanani kuti nanunso mukhale ndi moyo wakumwamba. Nchifukwa chake muzisinkhasinkha za Yesu, mtumwi wa Mulungu, ndiponso mkulu wa ansembe wonse wachikhulupiriro chimene timavomereza. Paja iye anali wokhulupirika kwa Mulungu amene adampatsa udindowo, monga momwe Mosenso anali wokhulupirika mnyumba yonse ya Mulungu. Munthu womanga nyumba amalandira ulemu woposa ulemerero wa nyumbayo. Momwe monso Yesu ngoyenera kulandira ulemerero woposa ulemerero wa Mose. Nyumba iliyonse imamangidwa ndi munthu wakuti wakuti, koma amene adapanga zonse ndi Mulungu. Mose anali wokhulupirika mnyumba yonse ya Mulungu ngati wantchito chabe, kuti achitire umboni zimene Mulungu anali kudzanena mtsogolo mwake. Koma Kristu anali wokhulupirika mnyumba ya Mulungu ngati mwana wolamulira pa zonse za mnyumba mwakemo. Ndipo nyumba yakeyo ndife, ngati tiyika mphamvu pakulimba mtima ndi kunyadira zimene tikuziyembekeza. Nchifukwa chake tsono, monga Mzimu Woyera akunenera,
lero lino mukamva mawu a Mulungu, musawumitse mitima yanu monga muja zidachitikira pomukira Mulungu tsiku la kumuyesa mchipululu muja.
Mulungu akuti,
pamene paja makolo anu adandiputa pakundiyesa, ndipo adaona zimene ndidawachita pa zaka 40. Tsono ndidawukwira mbadowo, ndipo ndidati, nthawi zonse amasokera mu mtima mwawo, sadaphunzirebe njira zanga. Motero ndili wokwiya, ndidalumbira kuti sadzalowa konse mu mpumulo umene ndidawakonzera.
Abale, mchenjele kuti pasapezeke wina aliyense mwa inu wokhala ndi mtima woyipa ndi wosakhulupirira, womulekanitsa ndi Mulungu wa moyo. Kwenikweni muzilimbikitsana tsiku ndi tsiku ikadalipo nthawi imene mawu a Mulungu imachedwa kuti lero. Muzichita zimenezi kuopa kuti wina aliyense mwa inu angaumitsidwe mtima ndi chinyengo cha uchimo. Paja timasanduka anzake a Kristu malinga tikasunga kwenikweni mpaka potsiriza kulimba mtima kumene tinayenako poyamba. Paja malembo akuti,
lero lino mukamva mawu a Mulungu, musawumitse mitima yanu monga mungazidachitikira poukira Mulungu.
Nanga amene adamva mawu ake a Mulungu namuukira ndani? Ndi wonse aja amene Mose adawatsogolera nkuwatulutsa mdziko la Ejipito. Nanga amene Mulungu adawakwiyira zaka 40 ndani? Ndi anthu amene adachimwa aja mitembo yawo nkutsalira mchipululu. Nanga Mulungu ankanena zayani pamene adati, ndikulumbira kuti amene wasadzalowa konse mu mpumulo umene ndidawakonzera. Pajatu ankanena za anthu amene adamuukira. Motero tikuona kuti anthuwo sadathe kulowa chifukwa cha kusakhulupirira.
Aheberi 4.
Lonjezo la Mulungu lakuti tidzalowa mu mpumulo umene iye adatikonzera lilipobe. Tsono tichenjele kuti pasakhale wina aliyense mwa inu wopezeka kuti walephera kulowamo. paja ifenso tidaumva uthenga wabwino monga iwo aja. Koma iwo sada pindule nao mau olalikidwawo, popeza kuti adango wamva koma osa wakhulupirira. Ife okhulupirirafe tikulowamo mumpumulowo. Paja Mulungu adanena kuti
ndili wokwiya, ndidalumbira kuti sadzalowa konse mumpumulo mene ndidawakonzera.
Adanena zimenezi ngakhale anali atatsiriza ntchito zake zonse zakulenga dziko lapansi. Pena pake ponena za tsiku lachisanu ndi chiwiri pali mawu akuti
Mulungu adapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse.
Panonso akunena za zomwezo pamene akuti
sadzalowa konse mumpumulo mene ndidawakonzera.
Mulungu adakonza kuti ena alowe ndithu mumpumulowo. Koma aja adamva uthenga wabwino poyambawa, sadalowemo chifukwa cha kusamvera. Nchifukwa chake Mulungu adayikanso tsiku lina lochidwa kuti lero. Patapita nthawi yayitali, Mulungu adalankhula za tsiku lomweli kudzera mwa Davide ponena mawu aja atatchula kalewa akuti
lero mukamva mawu a Mulungu musawumitse mitima yanu.
Chifukwatu Yoswa adawakalowetsa anthuwo mumpumulo uja, sibwenzi pambuyo pake atanena za tsiku linanso. Nchifukwa chake tsono mpumulo wonga wa pasabata wawatsalirabe anthu a Mulungu. Paja munthu wolowa mumpumulo umene Mulungu adalonjeza nayenso amapumula kuleka ntchito zake monga momwe Mulungu adapumulira kuleka ntchito zake. Tiyesetse tsono kulowa mumpumulowo kuopa kuti wina aliyense angakhale wosamvera monga iwo aja nalephera kulowamo. Paja mawu a Mulungu ndi amoyo ndi wogwira ntchito mwamphamvu, ndi akuthwa koposa lupanga la kuthwa konse konse. Amabaya mpaka molumikizirana mwa moyo ndi mzimu, ndiponso molumikizirana mfundo ndi mafuta a mafupa. Amaweruza ngakhale zimene anthu amalingalira ndi kulakalaka mmitima mwawo. Pamaso pa Mulungu palibe kanthu kobisika, zonse zili poyera ndipo nzovundukuka pamaso pa iye amene tiyenera kumufotokozera zonse zimene tachita. Tiyeni tsono tigwiritse chikhulupiriro chimene timavomereza, pakuti tili naye mkulu wa ansembe wopambana amene adapita mpaka kukafika kumwamba kwenikweni kwa Mulungu. Iyeyu ndi Yesu mwana wa Mulungu. Sitili ndi mkulu wa ansembe woti sangathe kutimvera chifundo chifukwa cha zofoka zathu. Wathu mkulu wa ansembe wonse adayesedwa pa zonse monga momwe ife timayesedwera, koma iye sadachimwe konse. Tiyeni tsono tiyandikire mopanda mantha kumpando wachifumu wa Mulungu wokoma mtima. Kumeneko tidzalandira chifundo, ndipo mwakukoma mtima kwa Mulungu tidzapeza thandizo pa nthawi yake yenieni.
Aheberi 5.
Mkulu wa ansembe aliyense amasankhidwa pakati pa anthu namwika kuti aziwayimirira pamaso pa Mulungu. Ntchito yake nkupereka mphatso ndi nsembe chifukwa cha machimo. Popeza kuti yeye mweyo ali ndi zofoka zambiri, ndiye kuti angathe kuwalezera mtima amene ali wopanda nzeru ndi wosokera. Nchifukwa chake aumirizidwa kumapereka nsembe chifukwa cha machimo a iye yemwe ndiponso machimo a anthu ena. Palibe munthu amadzitengera yekha ulemu wokhala mkulu wa nsembe wonse, koma amachita kuyitanidwa ndi Mulungu monga momwe adayitanidwira Aloni. Momwe monso Kristu sadadzikweze yekha ku ulemu wokhala mkulu wa nsembe wonse, koma Mulungu ndiye adachita kumuuza kuti
iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala.
Penanso Mulungu adati
ndiwe wansembe mpaka muyaya, unsembe wake wonga uja wa Melizedeki.
Yesu panthawi imene anali munthu pansi pano mofuula ndi molira misozi adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adadzipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu ngakhale anali mwana wa Mulungu adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Atasanduka wangwiro kotheratu adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera iye. Ndipo Mulungu adamtchula mkulu wa ansembe wonse, unsembe wake wonga uja wa Melikizedeki. Tili ndi zambiri zoti nkunena pa zimenezi, koma nzovuta kufotokoza kwake popeza kuti mwasanduka ouma mitu. Lija mkale mukadayenera kukhala ophunzitsa anzanu, komabe nkofunika kuti wina akuphunzitseninso maphunziro oyamba yenieni ama wa Mulungu. Nkofunikanso kukumwetsani mkaka malomo kukupatsani chakudya cholimba. Ngati wina aliyense angomwa mkaka, ndiye kuti akali mwana wa khanda, sangathe kutsata chiphunzitso chofotokoza zachilungamo. Koma chakudya cholimba ndi cha anthu okhwima. Pakugwiritsa ntchito nzeru zawo, iwowa adadzizoloweza kusiyanitsa pakati pa zabwino ndi zoyipa.
Aheberi 6.
Tsono tisangoima pa maphunziro oyamba enieni a Khristu. Tisachite kubwerezanso kuphunzitsa zomwe zili ngati maziko, monga zakutembenuka mtima, kusiya ntchito zosapindulitsa moyo wosatha, zakukhulupirira Mulungu, za maubatizo, za kusanjika manja, za kuuka kwa akufa ndi zachiweruzo chotsiriza. Koma tiyeni tipitirire mpaka tikafike pa kukhwima kwenikweni. Mulungu akalola, tidzaterodi. Anthu amene adataya chikhulupiriro chawo nkosatheka kuwatsitsimutsa kuti atembenuke mtima. Iwowo kale Mulungu adawawunikira, adalawako mphasi yochokera kumwamba nkulandira nawo mzimu woyera, ndipo adazindikira kukoma kwa mawu a Mulungu ndi mphamvu za nthawi imene inali nkudzafika. Tsono akamamkana Mulungu tsopano, akuchita ngati kumpa chika iwo omwe mwana wa Mulungu ndi kumnyozetsa poyera. Paja nthaka yolandira mvula kawirikawiri nkubereka mbewu zopindulitsa oyirima, Mulungu amayidalitsa. Koma ngati ibereka minga ndi nthula, ndi yachabe, ndipo ili pafupi kutembereredwa. Mathero ake nkutenthedwa mmoto. Koma inu okondedwa anga, ngakhale tikunena zimenezi, sichikukukayikirani. Tikudziwa kuti muli nazo zabwino zolinga kuchipulumutso chanu. Paja Mulungu ngolungama, sangaleke kusamalako za ntchito zanu ndi chikondi chimene mudamuonetsa pakutumikira oyera ake, monga mmene mukuchirabe tsopano. Tikufunitsitsa kuti aliyense mwa inu apitilire kuonetsa changu chomwechi mpaka potsiriza, kuti chiyembekezo chanu chifike pake penipeni. Sitifuna kuti mukhale aulesi, koma mutsanzire anthu amene pakukhulupirira ndi pakupirira akulandira zimene Mulungu adalonjeza. Pamene Mulungu ankamulonjeza kanthu Abrahamu, adalumbira kuti pali ine ndemwe Mulungune. Adatero popesa kuti panalibe wamkulu koposa mwini wakeyo amene akadamtchula polumbirapo, ndiye Mulungu adati,
ndithudi ndidzakudalisa kwakukulu ndipo ndidzachulukitsa kwambiri zidzukulu zako.
Mchifukwa chake Abrahamu adayembekeza molimbikira, nalandira zimene Mulungu adamulonjeza. Anthu amalumbira mdzina la wina amene akuwaposa, ndipo lumbiro lotelo lotsimikizira mawu limathetsa kutsutsana konse pakati pawo. Mulungu pofuna kuwatsimikizira anthu odzalandira zimene adalonjeza kuti iye sangasinthe maganizo, adatsimikiza lonjezo lakelo pakulumbira. Motero pali zinthu ziwirizi, lonjezo ndi lumbiro, zimene sizingathe kusinthika, ndipo Mulungu sanganamirepo. Mwa zimenezi Mulungu adafuna kutilimbitsa mtima ife amene tidathawira kwa iye, kuti tichigwiritse chiyembekezo chimene adatiyikira pamaso pathu. Chiyembekezo chimenechi tili nacho ngati nangula wa moyo wathu, chokhazikika, chosagwedezeka konse, ndipo chimabzola chotchinga cha nyumba ya Mulungu ya kumwamba, mkukalowa mpaka kumalo opatulika amkatikati. Yesu adatitsogolera kale mkulowamo chifukwa cha ife. Iye adasanduka mkulu wa nsembe wonse wa muyaya, unsembe wake wonga uja wa Melikizedeki.
Aheberi 7.
Melikizedeki ameneyu anali mfumu ya Kusalemu, ndiponso wansembe wa Mulungu wopambana zonse. Pamene Abrahamu ankabwerako kuchokera ku nkhondo atagonjetsa mafumu aja, Melikizedeki adadzamchingamira namdalitsa. Abrahamu adampatsa chigawo cha chikhumi cha zonse zimene adafunkha. Potsatira tanthauzo la dzina lake, choyamba Melikizedeki ndi mfumu ya chilungamo, pambuyo pake ndi mfumuso ya Salemu, ndiye kuti mfumu ya mtendere. Za bambo wake kapena mayi wake kapena makolo ake palibe chilichonse chidalembedwa. Chimodzimodzi za kubadwa kwake ndi mfa yakenso, ali ngati mwana wa Mulungu akupitiliza kukhala wansembe mpaka muyaya. Mukuona atu tsono kuti munthuyo anali wamkulu ndithu, nanga Abrahamu kholo la tulija kuchita kumpasa cha chikhumi cha zimene adafunga. Malamulo a Mose amati ana Alevi amene ali ansembe azilandira cha chikhumi kwa Aisraeli. Ndiye kuti iwo amalandira kwa abale awo. Ngakhale abale awo nawonso ndi ana a Abrahamu. Melikizedeki sanali mgulu la zidzukulu za Levi. Komabe adalandira cha chikhumi kwa Abrahamu. Ndipo adadalitsa Abrahamu, munthu amene anali atalandira malonjezo a Mulungu. Paja nchodziwikiratu kuti munthu wodalitsa mzake ndiye wamkulu koposa amene akudalitsidwayo. Kunena za ansembe olandira cha chikhumi aja amene ndi zidzukulu za Levi, iwowa ndi anthu otha kufa. Koma kunena za Melikizedeki, malembo amamchitira umboni kuti ngwa moyo. Kwenikweni tingati kunena kuti pamene Abrahamu ankapereka cha chikhumi, Levi yemwe amene amalandira cha chikhumi adapereka nawo cha chikhumicho, pakuti iye anali akadali mthupi la kholo lake Abrahamu pamene Melikizedeki adadzamchingamira. Malamulo amene Aisraeli adalandira anali okhazikika pa unsembe wa Levi. Tsono achikhala kuti alikotheka kukhala angwiro mwa unsembe umenewu, sikukadafunikanso unsembe wina wonga uja wa Melikizedeki, wosiyana ndi wonga uja wa Aroni. Pakuti pakukhala kusintha pa unsembe, ndiye kuti pa malamulonso sipangalephere kukhala kusintha. Ambuye athu amene mawuwa akunena za iwo anali afuko lina, ndipo palibiretu wafuko limeneli amene adatumikirapo kuguwa la nsembe. Nchodziwikiratu kuti ambuye athu aja anali afuko la Yuda, ndipo Mose pokamba za fuko limeneli sadanenepo kanthu za ansembe. Nkhani imamveka bwino koposa pamene tiona kuti pafika wansembe wina wonga Melikizedeki. Iyeyo sadakhale wansembe chifukwa cha malamulo okhudza kubadwa kwa anthu, koma chifukwa cha mphamvu za moyo wake umene uli wosatha paja mawa Mulungu pomuchitira umboni akuti,
ndiwe wansembe mpaka muyaya, unsembe wake onga uja wa Melikizedeki.
Motero lamulo la kale lalekeka chifukwa linali lopanda mphamvu, linali lopanda phindu. Pajatu malamulo a Mose sankatha kusandutsa munthu kuti akhale wangwiro, koma mmalo mwake mwala wa chiyembekezo choposa. Ndipo mwa chiyembekezo chimenechi timayandikira kwa Mulungu. Chinaso nchakuti Mulungu adachita kulumbira. Amene ankalowa unsembe kale lija ankatenga udindo wawowo popanda lumbiro, koma Yesu adalowa unsembe wake ndi lumbiro pamene Mulungu adamuza kuti,
Ambuye adalumbira ndipo sadzasintha maganizo ake akuti ndiwe wansembe mpaka muyaya.
Kusiyana kokhudza lumbiroku kukutionetsa kuti Yesu ndi nkhoswe yotsimikizira chipangano choposa. Kusiyana kwina nkwakuti ansembe akale aja anali ambiri chifukwa ankafa sankatha kupitilira ndi udindo wawowo, koma Yesu ngwa muyaya, motero unsembe wake ngosasinthika. Nchifukwa chake angathe kuwapulumutsa kwa thunthu anthu amene akuyandikira kwa Mulungu kudzera mwa iye, pakuti iyeyo ali ndi moyo nthawi zonse kuti aziwapempherera. Tsono padafunika kuti tikhale naye wotere mkulu wa nsembe wonse, woyera mtima, wopanda choyipa kapena chodetsa chilichonse, wosiyana ndi anthu ochimwa, ndiponso wokwezedwa kubzola zonse za kumwambaku. Yesu ameneyu sali ngati akulu a nsembe enaja. Palibe chifukwa chakuti tsiku ndi tsiku azipereka nsembe, poyamba chifukwa cha machimo ake, kenaka chifukwa cha machimo anthu. Zimenezi adachitiratu kamudzi kokha pakudzipereka yekha ngati nsembe. Malamulo a Mose amayika anthu amene ali ndi zofoka kuti akhale akulu a nsembe wonse, koma mawu a lumbiro la Mulungu lija limene lidabwera pambuyo pa malamulowo adayika mwana wake amene wakhala wangwiro kwa muyaya kuti akhale mkulu wa nsembe wonse.
Aheberi 8.
Mfundo yenieni pa zimene tikunenazi ndi iyi. Tili naye wotere mkulu wa nsembe wonse, amene akukhala kudzanja la manja la mpando wachifumu wa Mulungu wa ulemerero kumwamba. Iye akutumikira mmalo opatulika a mkatikati, ndiye kuti mchihema chenicheni chimene adachimanga ndi Ambuye, osati munthu wayi. Paja mkulu wa nsembe aliyense amayikidwa kuti azipereka mphatso ndi nsembe kwa Mulungu. Motero nkofunika kuti wathunso mkulu wa nsembe wonse akhale mkanthu kuti apereke. Iyeyu akadakhala pa dziko lapansi sibwenzi ali wa nsembe konse, popeza kuti alipo kale ansembe amene amapereka mphatso potsata malamulo a Mose. Ntchito za chipembedzo zimene iwo amachita zili ngati chithunzi chongofanizira zenizeni za kumwamba. Paja zidateronso ndi Mose pamene iye adati amange chihema, Mulungu adamulangiza kuti
upange tu zonse molingana ndi chitsanzo chimene ndidakuonetsa pa phiri paja.
Koma monga zililimu, Yesu adalandira unsembe wopambana kutalitali unsembe wakale uja, monga momwe ndiyenso nkhoswe ya chipangano chopambana, chifukwa malonjezo ake ngopambana malonjezo a chipangano chakale chija. Chipangano choyamba chija chikadakhala changwiro, sipakadafunikanso china m'malo mwake. Koma Mulungu adadzudzula anthu ake ndi mawu awa akuti,
masiku akubwera pamene ndidzachita chipangano chatsopano ndi fuko la Israeli ndiponso fuko la Yuda. Sichidzakhala chonga chipangano chimene ndidachita ndi makolo awo tsiku limene ndidachita kuwagwira padzanja kuti ndiwatulutse mdziko la Egypto, chifukwa iwo sadasunge chipangano changa chicha, nanenso sindidawasamale, akutero Ambuye. Nachitsono chipangano chimene ndidzachita ndi fuko la Israeli atapita masiku amenewa, akutero Ambuye, ndidzayika malamulo anga mmaganizo awo, ndidzachita kuwalemba mmitima mwawo. Choncho ine ndidzakhala Mulungu wawo, iwowo adzakhala anthu anga. Sipadzafunikanso kuti wina aliyense aphunzitse mzake, kapena kuti wina aliyense auze mʼbale wake kuti udziwe Ambuye, pakuti onse adzandidziwa kuyambira wang'ono mpaka wamkulu. Mwachifundo ndidzawakhulukira zochimwa zawo, sindidzakumbukiranso machimo awo.
Pakunena mawu oti chipangano chatsopano, Mulungu akunena kuti chipangano choyamba nchotha ntchito. Paja chinthu chimene chayamba kutha ntchito mkumakalamba ndiye kuti chili pafupi kuzimirira.
Aheberi 9.
Chipangano choyamba chija chinali nawo malamulo okhudza chipembedzo. Chinalinso ndi malo opembedzeramo omangidwa ndi anthu. Anthu adamanga chihema ndipo mchipinda chake choyamba munkakhala choyikapo nyale, tebulo ndi mikate yoperekedwa kwa Mulungu. Chipinda chimenechi chinkatchedwa malo opatulika. Paseli pa chochinga chachiwiri panali chipinda chotchedwa malo opatulika kopambana. Chipindachi chinali ndi guwa la golide lofukuzirapo lubani. Mchipindamo munalinso bokosi la chipangano. Bokosi lonsero linali lokutidwa ndi golide. Mbokosimo munali kambiya ka golide mmene munali mana uja ndi ndodo ya Aroni ija idaphukayi. Munalinso miyala iwiri ija yolembedwapo mawu a chipangano. Pamwamba pa bokosilo panali zithunzi za akerubi oonetsa ulemerero wa Mulungu. Mapiko awo adaphimbira pa chivindukiro cha bokosilo chimene chinali malo okhululukirapo machimo. Koma nkosatheka tsopano lino kufotokoza zonsezi tsatane tsatane. Malinga ndi malongosoledwe amenewa, ansembe amalowa mchipinda choyamba chija masiku onse pokagwira ntchito zawo za chipembedzo. Koma mchipinda chachiwiri chija ndi mkulu wa ansembe onse yekha amene amalowamo, nayenso ndi kamodzi kokha pachaka, ndipo salowamo popanda kutenga magazi. Magaziwo ngokapereka kwa Mulungu chifukwa cha iye mwini ndiponso chifukwa cha machimo ochita anthu mosazindikira bwino. Mwanjira imeneyi mzimu wera akuphunzitsa kuti njira yolowera malo opatulika kopambana ndiyosatsekukabe pamene chipinda choyamba chija chilipobe. Zimenezi nzofanizira chabe ndipo zimaloza kunthawi ino. Potsata malongosoledwe amenewa, mphatso ndi nsembe zimene munthu amapereka sizingathe konse kuusandutsa wangwiro mtima wa wopembedzayo. Zimangonena za zakudya, za zakumwa ndi za miyambo yosiyanasiyana yakasambidwe. Zonsezo ndi malamulo olinga pa zooneka ndi maso chabe, oyikidwa kuti azingokhalapo mpaka nthawi imene Mulungu adzakonzeso zonse. Koma Kristu wafika, ndipo ndiye mkulu wa nsembe wonse wa zokoma zimene zili nkudza tsopano. Chihema chimene iye amatumikiramo nchachikulu ndiponso changwiro kopambana. Nchosapangidwa ndi anthu, ndiye kuti sichapansi pano. Pamene Khristu adabzola chihemachi, mkukalowa kamodzi kokhako malo patulika kopambana, sadalowemo ndi magazi a atonde ndi a ana ang'ombe amphongo ayi. Adalowamo ndi magazi ake ake. Potero adatikonzera chipulumutso chosatha. Magazi a atonde ndi ang'ombe zamphongo ndiponso phulusa la mwana wa ng'ombe wa mkazi zimawazidwa pa anthu amene ali wodetsedwa chifukwa chosasamala mwambo wa Chiyuda. Zimenezi zimawayeretsa pakuwachotsa litsiro la mthupi. Nanji tsono magazi a Khristu angathe kuchita zoposa. Mwa mzimu wa muyaya iye adadzipereka ngati nsembe yopanda chilema kwa Mulungu. Ndiye kuti magazi ake adzayeretsa mitima yathu pakuichotsera ntchito zosapindulitsa moyo kuti tizitumikira Mulungu wa moyo. Mchifukwa chake Khristu ndi nkhoswe ya chipangano chatsopano kuti amene Mulungu adawaitana alandire madalitso osatha amene Mulunguyo adalonjeza. Izi zidatheka chifukwa cha imfa ya Khristu imene imapulumutsa anthu kuzochimwa zozichita akali mchipangano choyamba chija. Ngati munthu alemba chipangano chosira ena chuma, pafunika kutsimikiza kuti wolemba chipanganocho wamwaliradi. Paja chipangano chotere chilibe mphamvu asana mwalire wochilemba. Chimakhala ndi mphamvu pokhapokha wochilembayo atamwalira. Nchifukwa chake ngakhale chipangano choyamba chija sichidachitike popanda kukhetsa magazi. Poyamba Mose adalengeza kwa Israeli malamulo onse motsata malamulo amene Mulungu adampatsa. Pambuyo pake adatenga magazi ana ng'ombe amphongo ndi madzi nawaza pa buku la malamulo ndi pa anthu onse. Adachita zimenezi ndi kanthambi kachitsamba cha hisope ndiponso ndi ubweya wa nkhosa wofira. Pochita zimenezi adanenerera mawu akuti,
awa ndi magazi otsimikizira chipangano chimene Mulungu walamula kuti mchisunge.
Momwe monso Mose adawaza magazi pa chihema ndi pa ziwiya zonse zogwirira ntchito pa chipembedzo. Malingani malamulo a Moseo, pafupifupi zonse zimeretsedwa ndi magazi, ndipo machimo sakhululukidwa popanda kukhetsa magazi. Tsono padafunika kuti zinthu zongofanizira zenizeni zakumwamba ziyeretsedwe ndi miyambo imeneyi. Koma kuti zakumwamba zenizenizo ziyeretsedwe, padafunika nsembe zina zoposa zimenezo. Paja Khristu sadalowe mmalo opatulika omangidwa ndi anthu, malo ongofanizira malo enieni opatulika kumwamba. Iye adapita kumwamba kwenikweniko kuti tsopano azionekera pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Mkulu wa nsembe wonse amalowa mmalo opatulika kopambana chaka ndi chaka atatenga magazi amene sali ake. Koma Khristu sadalowe kumwamba kuti azidzipereka nsembe kawiri kawiri. Zikadatero akadenera kumamva zowawa kawiri kawiri chilengedwere cha dziko lapansi. Koma monga zililimu waoneka kamodzi kokha pakutha pake pa nthawi yotsiriza kuti achotse uchimo pakudzipereka yekha nsembe. Munthu aliyense amafa kamodzi kokha, pambuyo pake nkumaweruzidwa. Momwe monso Khristu adaperekedwa nsembe kamodzi kokha kuti asenze ndi kuchotsa machimo a anthu ambiri. Adzaonekanso kachiwiri, osati kuti adzachotsenso uchimo ayi, koma kuti adzapulumutse anthu amene akumuyembekeza.
Aheberi 10.
Malamulo a Mose ndi chithunzi chabe cha madalitso amene alikudza, osati madalitso eneniwo. Ngakhale nsembe zimodzimodzi zimaperekedwa kosalekeza chaka ndi chaka, malamulowo sangathe konse mwa nsembezo kuwasandutsa angwiro anthu oyandikira pamenepo. Anthu opembedza Mulungu aja akadayeretsedwa kwa thunthu, sibwenzi mtima wawo ukuwatsutsabe, ndipo akadaleka kumapereka nsembe. Koma monga zililimu, nsembezo zimakumbutsa anthu za machimo awo chaka ndi chaka. Magazi a ng'ombe zamphongo ndi atonde sangathe konse kuchotsa machimo. Nchifukwa chake pamene Khristu adadza pansi pano adati,
inu Mulungu simundafune nsembe kamena zopereka, koma thupi mudandikonzera. Nsembe zowotcha kwa thunthu ni nsembe zoperekera machimo simudakondwere nazo. Tsono ine ndidati, inu Mulungu ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna, paja zidalembedwa choncho ponena za ine mbuku la malamulo.
Motero poyamba adati, nsembe kapena zopereka, nsembe zopsereza kwa thunthu kapenaso nsembe zoperekera machimo, simuda zifune, ndipo simuda kondwele nazo. Zimenezi nzimene malamulo adanena kuti ziperekedwe. Kuma pambuyo pake adati, ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna. Motero, Kristu adatetsa mphamvu za nsembe za mtundu woyamba zija, kuti mmalomo ake akhazikitse nsembe ya mtundu wachiwiriyo. Chifukwa chakuti Yesu Kristu adachita zimene Mulungu adafuna kuti achite, ife tidayeretsedwa ndi nsembe ya thupi lake, limene iye adapereka kamodzi kokhako. Wansembe aliyense amayimirira tsiku ndi tsiku nkumatumikira, ndipo amapereka nsembe imodzi-modzi mobwereza-bwereza. Komabe, nsembe zimenezi sizingathe konse kuchotsa machimo. Koma Kristu adapereka nsembe imodzi yokha yochotsera machimo onse. Ndipo atayipereka, adakakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko, akudikira tsono kuti Mulungu asandutse adani ake kukhala ngati chopondapo mapazi ake. Mwa nsembe imodzi yomweyo, wasandutsa angwiro kwa muyaya onse amene iye akuayeretsa. Mzimu Woyera nayenso amatitsimikizira zimenezi, poyamba iye akuti,
nachi chipangano chimene ndidzachita nawo adapita masiku amenewo, akutero Ambuye. Ndidzayika malamulo anga mitima mwawo, ndidzachita kuwalemba maganizo awo.
Pambuyo pake akutinso,
sindidzawakumbukiranso konse machimo awo ndi zolakwa zawo.
Pamene Mulungu wakhululukira zonsezi, sipafunikanso nsembe yoperekera machimo. Motero tsono abale, timayembekeza mosakayika konse kulowa m'malo opatulika kopambana chifukwa cha imfa ya Yesu. Iye adatitsekulira njira yatsopano ndi ya moyo yobzola chochinga chimene chili thupi lake. Ndiponso tili ndi wansembe wamkulu woyang'anira nyumba ya Mulungu. Chifukwa chake tsono, tiyeni tiyandikire kwa Mulungu ndi mtima woona. Tili ndi chitsimikizo chachikhulupiriro. Timuyandikire ndi mitima yoyeretsedwa, yopanda kalikonse koyitsutsa, ndiponso matupi osambitsidwa ndi madzi woyera. Tilimbikire kuvomereza mosafowokera zimene timaziyembekeza, pakuti Iye amadatilonjeza zimenezi ngokhulupirika. Tizikumbukirana kuti tilimbikitsane kukondana ndi kuchita ntchito zabwino. Tisamakhalakhala ku misonkhano yathu monga adazolowera ena, koma ife tizilimbitsana mtima makamaka poona kuti tsiku la Ambuye likuyandikira. Pakuti tikamachimwira-chimwira mwadala, kwina tikudziwa choona, palibenso nsembe ina iliyonse ingaperekedwe chifukwa cha machimo athuwo. Pamenepo chotitsalira si china ayi, koma kumangodikira ndi mantha achiweruzo, ndiponso moto woopsa umene udzaononga otsutsana ndi Mulungu. Munthu wophwanya malamulo a Mose amaphedwa popanda nchifundo chomwe, malinga pakakhala mboni ziwiri kapena zitatu. Nanji tsono munthu wonyoza mwana wa Mulungu, munthu woyesa chinthu chachabe magazi achipangano amene adamuyeretsa, munthu wonyoza mzimu wotipatsa madalitso a Mulungu, chilango cha munthu wotere chidzakhala choopsa kopambana. Paja tikumdziwa kale amene adati,
kulipsira mkwanga ndidzakhaulisa ndine.
Adatinso,
Ambuye adzaweruza anthu ake.
Kugwa mmanja mwa Mulungu wa moyo ndi chinthu choopsa. Kumbukirani masiku akale aja mutangolandira kuwala chatsopano. Pa nthawi imene ija mudalimbana ndi mazunzo ambiri. Mwina ankakunyozani ndi kukuchitani chipongwe, anthu akuonerera. Mwinanso munkamva nawo zowawa amene ankasautsidwa motero. Munkasaukira limodzi ndi amene adaponyedwa mndende. Ndipo mudalola mokondwa kuti alande chuma chanu, mutadziwa kuti muli ndi chuma choposa ndi chosatha. Tsono musataye kulimba mtima kwanu, pakuti kumabweretsa mphoto yayikulu. Pafunikadi kupirira kuti muchite zimene Mulungu akufuna, kuti motero mukalandire zimene adalonjeza. Paja malembo akuti,
pangotsala kanthawi pang'ono chabe kuti Iye amene ali kudza afike, sachedwa ayi. Olungama wanga adzakhala ndi moyo pakukhulupirira, koma akamachita mantha nkubwerera mbuyo, ine sindikondwera naye.
Ifetu sindife anthu oti nkumabwerera mumbuyo ndi kutayika ayi, ndife anthu okhulupirira kuti tipulumuke.
Aheberi 11.
Tikati kukhulupirira, ndiye kuti kusakayika konse pa zinthu zimene tikuziyembekeza, ndiponso kutsimikiza kuti zinthu zimene sitikuziona zilipo ndithu. Pokhala ndi chikhulupiriro, makolo athu akale aja Mulungu adaonetsa kuti ankakondwera nawo. Pokhala ndi chikhulupiriro, timamvetsa kuti zonse zimene zilipo zidalengedwa ndi mawu a Mulungu, mwakuti zinthu zoonekazi zidachokera ku zinthu zosaoneka. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abele adapereka kwa Mulungu nsembe yopambana ya Kaini, navomelezedwa kuti ngolungama, chifukwa Mulungu mwini wake adamuchitira umboni pakulandira zopereka zake. Mwakuti ngakhale iye adafa, koma chifukwa cha chikhulupiriro chakecho akulankhulabe mpaka pano. Pokhala ndi chikhulupiriro, Enoki adatengedwa kupita kumwamba osafa konse, sadapezekenso popeza kuti Mulungu adamtenga. Malembo amamchitira umboni kuti asanatengedwe anali wokondweretsa Mulungu. Ndipotu popanda chikhulupiriro nkosatheka wokondweretsa Mulungu. Pajali yense wofuna kuyandikira kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti Mulunguyo alipodi, ndipo kuti amawapatsa mphoto anthu omufunafuna. Pokhala ndi chikhulupiriro, Noa adalandira machenjezo a Mulungu onena za zinthu zomwe mpaka nthawi imeneyo zinali zisanaoneke. Adamvera napanga chombo kuti apulumutse onse a mbanja mwake. Potero adawatsutsa kuti ngola kwa anthu a dziko lapansi, nalandira chilungamo chimene Mulungu amapatsa anthu omukhulupirira. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu adamvera pamene Mulungu adamuyitana kuti apite ku dziko lina limene adamulonjeza kuti lidzakhala lake. Ngakhale sankadziwa kumene ankapita, adapitabe. Pokhala ndi chikhulupiriro chomwecho, ankakhala ngati mlendo mdzikolo limene Mulungu adamulonjeza. Ankakhala mahema pamodzi ndi Isaki ndi Yakobo, amene nawonso anali atalandira lonjezo lomwelo la Mulungu. Monsemo Abrahamu ankadikira mzinda wa maziko okhazikika. Mzindawo mmisiri woganiziratu mamangidwe ake, ndiponso woumanga ndi Mulungu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Sara yemwe adalandira mphamvu zakutenga pathupi, ngakhale zaka zake zakubala mwana zinali zitapita kale. Zimenezi zidatheka chifukwa adavomera kuti amene adazilonjezayo ngokhulupirika. Nchifukwa chake mwa munthu mmodzi wotinso anali ngati wakufa, mudatuluka mibado yochuluka ngati nyenyezi ndi yosawerengeka ngati mchenga wa pagombe la nyanja. Onsewa adasunga chikhulupiriro chawo mpaka kufa. Sadalandire zimene Mulungu adawalonjeza, koma adangozionera chapatali ndi kuzikondwerera. Adavomera kuti pansi pano analida alendo osakhazikika. Paja anthu olankhula motere amaonekeratu kuti akufunafuna malo awo enieni okhazikikamo. Akadakhala kuti ankaganizirako za kudziko kumene adachokera, bwenzi atapeza danga lakuti abwerere kwa kaleko. Koma monga zililimu tikuona kuti ankafuna dziko lina lokoma kopambana, ndiye kuti dziko la kumwamba. Nchifukwa chake Mulungu sachita manyazi kutchedwa Mulungu wawo, popeza kuti iye adawakonzera mzinda. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu pamene Mulungu adamuyesa adapereka Isaki ngati nsembe. Ngakhala nali munthu woti Mulungu adampatsa lonjezo, adakhala wokonzeka kupereka ngati nsembe mwana wake mmodzi yekhayo. Za mwana ameneyi Mulungu anali atanena kuti,
mwa Isaki udzakhala ndi zidzukulu.
Abrahamu ankakhulupirira kuti Mulungu nkuukitsa munthu kwa akufa. Tsono tingathe kunena mofanizira kuti adamulandiranso Isakiyo ngati wouka kwa akufa. Pokhala ndi chikhulupiriro, Isaki adapemphera ana ake Yakobo ndi Esau madalitso amtsogolo. Pokhala ndi chikhulupiriro, Yakobo pakufa adadalitsa ana a Yosefe mmodzi mmodzi. Pochita zimenezi anali atayedzamira pandodo yake akupembedza Mulungu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Yosefe ali pafupi kutsirizika adanenapo za kutuluka kwa Israeli mu Egipto, nawawuziratu zamene adanena kudzachitira ndi mafupa ake. Pokhala ndi chikhulupiriro, atabadwa Mose makolo ake adamubisa miyezi itatu poona kuti mwana wawoyo anali wokongola. Sadaope konse lamulo la mphamvu la mfumu. Pokhala ndi chikhulupiriro, Mose atakula adakana kutchedwa mdzukulu wa Farao mfumu ya ku Egipto. Iye adasankha kuzunzikira nawo limodzi ana a Mulungu koposa kukondwerera zosangalatsa za uchimo kanthawi pang'ono. Adaona kuti kuzunzika chifuwa cha wadzozero wa Mulungu kunali chuma chachikulu kuoposa chuma chonse cha ku Egypto. Pakuti maso ake anali ndithu pa mphoto ya kutsogolo. Pokhala ndi chikhulupiriro, Mose adachoka ku Egypto osaopa ukali wa mfumu, popeza kuti ankapirira ngati munthu woona Mulungu wosaonekayo. Pokhala ndi chikhulupiriro, adachita nawo chikondwerero cha Pasaka, nalamula kuti anthu awaze magazi pa zitseko kuti mngelo wononga ana achisamba uja asakhudze ana achisamba a Israele. Pokhala ndi chikhulupiriro, Aisraeli adawoloka nyanja ofiira ngati pa mtunda powuma, koma Egypto kuti naonso ayesere kuwoloka adamizidwa. Pokhala ndi chikhulupiriro, malinga a mzinda wa Yeriko adagwa, Aisraeli atawuzungulira masiku asanu ndi awiri. Pokhala ndi chikhulupiriro, Rahabu mkazi wa damauja sadafena ulimodzi anthu osamveraja, pakuti adawalandira bwino azondi aja kunyumba kwake. Kodi ndineneso chiyani tsopano? Nthawi yachepa yoti ndineneza anthu enanso ambiri, monga Gideoni, Balaki, Samsoni, Yefita, Davide, Samuele ndiponso aneneli. Pokhala ndi chikhulupiriro, anthu amenewa adagonjetsa maufumu, adakhazikitsa chilungamo ndipo adalandira zimene Mulungu adawalonjeza. Ena adapuya mikango pakamwa, ena adazimitsa moto wa ukali, ndipo ena adapulumuka osaphedwa ndi lupanga. Anali wofoka koma adalandira mphamvu, adasanduka ngwazi pa nkhondo nathamangitsa magulu a nkhondo a adani awo. Akazi ena adalandiranso anthu awo amene adafa atawaukitsa. Ena adazunzidwa kuopsa mpaka kufa, wosalola kuti awamasule chifukwa chofuna kudzaukanso ndi moyo wabwino kopambana. Ena anthu adawaseka ndi kuwakwapula, adamangidwa ndi maunyolo naponyedwa mndende. Ena adawapha pakuwaponya miyala, ena adawacheka pakati, ndipo ena adawapha ndi lupanga. Ankayenda uku ndi uku atavala zikopa za nkhosa kapena za mbuzi umphawi wokhawokha, anthu nkumawazunza ndi kuwavutitsa. Anthu amenewa pansi pano sipadawayenere, ankangoyenda mzipululu ndi mmapiri namabisala mmapanga ndi mayenje apansi. Anthu onsewa ngakhale adawachitira umboni wokoma chifukwa cha chikhulupiriro chawo, sadalandire zimene Mulungu adalonjeza. Ndiye kuti Mulungu anali ataganiziratu zotikonzera zabwino zopambana, kotero kuti sadafune kuti anthu onse aja asafikire kuungwiro popanda ife.
Aheberi 12.
Popeza kuti ponse pozungulira pali mboni zambiri mbiri chotere, tiyeni tichotse kalikonse kotichedwetsa, makamaka tchimo limene limatikangamira, ndipo tithamange ndikhama mpikisano umene tayambawu. Maso athu azipenyetsetsa Yesu amene ali woyambitsa chikhulupiriro chathu, ndiponso wochifikitsa pake penipeni. Chifukwa cha chimwemwe chimene chinkamudikira, iyeyo adapitira zowawa za pamtanda, adawanyoza manyazi a imfa yotere, ndipo tsopano akukhala kudzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu. Muziganiza za iye amene adapitira udani waukulu chotere wochokera kwa anthu ochimwa, kuti musafowokere ndi kutaya mtima, polimbana ndi uchimo simudafike mpaka pokhetsa magazi.
Mwayiwala kodi mawu olimbitsa mtimaja amene Mulungu amakulankhulani ngati ana ake? Mawuwo ndi awa: mwana wanga, usanyozere malango a Ambuye, kapena kutaya mtima pamene iwo akutudzula. Paja Ambuye amamlanga aliyense amene amamkonda, amakwapula mwana aliyense amene iwo amamlandira.
Muzipirira masautso kuti muphunzirepo makhalidwe oyenera. Mulungu amakutengani ngati ana ake mzochita zake zonse. Kodi mkale lonse analipo mwana amene bambo wake sadamulange? Ngati Mulungu sakulangani nuyo monga amachitira ndi ana ake onse, ndiye kuti sindinu ana eni eni koma amchigololo. Tinali nawo azibambo athu apansi pano amene ankatilanga ndipo tinkawalemekeza. Kwenikweni tsono tikadayenera kugonjera Mulungu Atate amizimu kuti tikhale ndi moyo. Azibambo athu apansi pano ankatilanga pakanthawi kochepa kokha, akazindikira kuti nkofunika, koma Mulungu amatilanga kuti tipindulepo ndipo tilandireko kuyera mtima kwake. Pamene munthu akulandira chilango, kwa iye chilangocho chimaoneka ngati chinthu chomvetsa chisoni ndi chosakondweretsa. Koma anthu amene adaleledwa mwanjira imeneyi, pambuyo pake amapata mtendere umene uli chipatso cha moyo wolungama. Limbitsani tsono manjano ofowoka ndiponso maondo anu ogowoka. muzienda mjira zongoka kuti miendo yopunduka isagweduke, koma ijiritsidwe. Yesetsani kukhala ndi mtendere ndi anthu onse, ndi kukhala woyera mtima, pakuti palibe ndi mmodzi yemwe amene adzaona Ambuye popanda kuyera mtimako. Chenjerani kuti wina aliyense asabwerere mbuyo nkutaya madalitso a Mulungu. Chenjerani kuti wina aliyense asakhale ngati muzu wowawa, umene umaphuka nkuvuta yena ambiri ndi ululu wake. Chenjerani kuti wina aliyense asakhale wadama, kapena wonyoza za uzimu monga Esau, amene adagulitsa ukulu wake ndi chakudya chakamodzi kokha. Paja mukudziwa kuti pambuyo pake adafuna kulandira madalitso a atate ake, koma zidakanika, chifukwa sadatenso kusintha maganizo, ngakhale adalakalaka kutero molira misozi. Inu simudachite monga Aisraeli aja, amene adafika kuchinthu chimene adatha kuchikhudza, ndiye kuti kupirira la Sinai lija linaliloya kamoto la mdima wabi la mphepo ya mkuntho, limene panali kulira kwa lipenga ndiponso kumveka kwa mawu. Anthu atamva mawuwo adapempha kuti asawavenso konse, pakuti lidawaopsa lamulo lija lakuti,
ndi nyama yomwe ikangokhudza phiriro iphedwe ndi miyala.
Maonekedwe azonsezo anali woopsa kwambiri, kotero kuti Mose yemwe adati,
ndikunjenjemera ndi mantha.
Koma inu mwafika ku phiri la Ziyoni, ndiponso ku mzinda wa Mulungu wa moyo, ndiye kuti Yerusalemu wakumwamba, mmene muli angelo osawerengeka. Mwafika ku chikondwerero kumene kwasonkhana ana woyamba a Mulungu, amene mayina awo adalembedwa kumwamba. Mwafika kwa Mulungu mweruzi wa anthu onse, ndiponso kwa mizimu ya anthu olungama, amene Mulungu wawasandutsa angwiro kwenikweni. Mwafika kwa Yesu nkhoso yokonza za chipangano chatsopano, ndiponso mwafika kwa magazi wokhetsedwa, amene akutilonjeza zinthu zabwino koposa mmene magazi a Abele ankachitira. Chenjerani tsono kuti musakane kumvera amene akulankhula nanu. Anthu amene adakana kumvera iye uja amene adawachenjeza pasi pano sadapulumuke kuchirango ayi. Nanji tsono ifeyo tidzapulumuka bwanji ngati timufulatira wotilankhula kuchokera kumwambako? Nthawi imeneyo mawu a Mulungu adagwedeza dziko, koma tsopano lino walonjeza ndi mawu akuti,
kamodzi kenanso ndidzagwedeza, osati dziko lokhayi koma ndi thambo lomwe.
Mawu akuti kamodzi kenanso akuonetsa poyera kuti zolengedwa zonse zogwedezeka zidzachotsedwa, kuti zinthu zosagwedezeka zikhalitse. Popeza kuti talandira ufumu wosagwedezeka, tizithokoza Mulungu, ndipo pakutero timpembedze mwenera mwa ulemu ndi mwa mantha, paja Mulungu wathu ndi moto wopsereza.
Aheberi 13.
Pitilizani kukondana monga abale, musanyozere kumalandira bwino alendo mnyumba mwanu. Pali ena amene kale adalandira bwino alendo, ndipo mosazindikira adalandira angelo. Muzikumbukira amndende, ngati kuti mukuzunzikira nawo limodzi mndendemo. Muzikumbukira ovutitsidwa, pakuti nunso muli ndi thupi. Ukwati muziulemekeza nonse, ndipo amuna ndi akazi awo azikhala okhulupirika, pakuti anthu adama ndi achigololo Mulungu adzawalanga. Mtima wanu usakangamire pa ndalama, ndipo zimene muli nazo mukhutire nazo, paja Mulungu adati,
sindidzakusiyani kapena kukutayani konse.
Tiyeni tsono tilimbe mtima ndi kunena kuti,
Ambuye ndiwo mthandizi wanga, sindidzachita mantha, munthu angandichite chiyani?
Muzikumbukira atsogoleri anu amene ankakulalikirani mawu a Mulungu. Muzilingalira za moyo wawo ndi mmene adafera, ndipo muzitsanzira chikhulupiriro chawo. Yesu Khristu ndi yemweyo dzulo, lero ndi mpaka muyaya. Musalole zophunzitsa zosiyanasiyana ndiponso zachilendo kuti zikusokeretseni. Choyenera kutilimbitsa mtima ndi kukoma mtima kwa Mulungu, osati malamulo onena za zakudya ayi. Malamulo amenewa sadawapindulitsepo anthu amene ankawatsata. Ife tili ndi guwa, ndipo ansembe otumikira mchihema cha chipembedzo cha Ayuda saloledwa kudyako zoperekedwa pamenepo. Mkulu wa nsembe wa Chiyuda amalowa ndi magazi a nyama ku malo opatulika, kuti magaziwo akhale nsembe yopepesera machimo, koma nyama yeniyeniyo amayiwotchera kunja kwa misasa. Chifukwa cha chimenechi Yesu nayenso adafera kunja kwa mzinda, kuti pakutero ayeretse anthu ndi magazi ake. Tiyeni tsono tipite kwa iye kunja kwa misasa, kuti tikanyozekere naye limodzi. Paja ife tilibe mzinda wokhazikika pansi pano, tikufunafuna wina umene uli mkudza. Mchifuwa chake, kudzera mwa Yesu tiyeni tipereke kosalekeza mayamiko athu kwa Mulungu ngati nsembe. Ndiye kunena kuti tipereke ngati nsembe mau athu ovomereza dzina lake poyera. Musanyozere kumachita zachifundo ndi kumathandizana, chifukwa nsembe zotere zimakondweretsa Mulungu. Muzimvera atsogoleri anu ndi kuwagonjera. Iwo sapumulira konse poyang'anira moyo wanu, pakuti adziyenera kufotokoza za ntchito yawo pamaso pa Mulungu. Mukawamvera adzagwira ntchito yawoyo mokondwa osati monyinyirika. Kupanda kutero ndiye kuti kwa inuyo phindu palibe. Muzitipempherera ifeyo, pakuti sitipeneka konse kuti tili ndi mtima wopanda kanthu kuwutsutsa, ndipo tatsimikiza kuchita zonse mwachilungamo. Ndikukupemphani makamaka kuti mupemphere kuti Mulungu andibwezere kwa inu msanga. Mulungu wopatsa mtendere adaukitsa kwa kufa Ambuye athu Yesu, amene ndiye mbusa wa mkulu wa nkhosa chifukwa cha imfa yake yotsimikizira chipangano cha muyaya. Mulunguyo akupatseni zabwino zonse zimene mukusowa kuti muzita zimene iye afuna. Ndipo mwa Yesu Kristu achite mwa ife zomukondweretsa, Kristuyo akhale ndi ulemerero mpaka muyaya. Amen. Ndikukupemphani inu abale anga kuti mwalandire bwino mawu okulimbikitsani mtimawa, pakuti ndangokulemberani mwachidule. Ndikufuna kuti mudziwe kuti Timoteyo mbale wathu amtulutsa mndende. Akafika msanga ndidzabwera naye kwanu uko podzakuonani. Mutiperekere komoni kwa atsogoleri anu onse ndi kwa anthu onse a Mulungu. Abale aku Italia akuti moni. Mulungu akukomereni mtima nonse.